yimbi zitusha makwalatina wongo basha waisinzi
amakwala selekaya asele goni
zitusha yimbi zitusha makwalatina wongo basha waisinzi
amakwala selekaya asele goni
Shabba fana sababisa hoji Kanda kanda longi na masonde kwe shenye yangena indondo ekhaya yangena enye futhi
indondo
sakhopha mina ithi ngiyanibonga ama population obuyibamba kusukela kuqala kuze kube manje sinethwa zimvula sindawonye yenguthanda yizwe lonke libonile ngoba konke kwenzakala ekhanyeni uthi nina mabhululayo ongwethulwa lutho awu bafana bakithi awu intokazi zakwethu asiyibambeni bafana bakithi noma kunzi ithi asiyibambeni maqiniso foka mabhizi hlela zimnika foka kutheni ilongo foka nyanje ukosinathu foka twana usikhalo foka mthuni uzwide sitele usizi foka mahala ubanana kwijebelai uyoli fofana ujive kepta uphakade efrayim uhande ejozini umnyamandi kwaqa uthandone udetsophoo ngithi ngibashaya kanjena nje ngibashaya isho indunami sibaquzela ugurashi foka mtinkulu ngathi ngeke 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 ngimshaya nje sedikisi wajabula usomtisha ufoka mtinkulu asengithi mina duda kasete Itheke jima tsusana fakamyezo ufike ubatshele ukuthi ngithe uma befuna uqeda ngami aboqale beqede ngobuso bosazwane uJesu mfoka Dlamini bese beqeda ngomvumeleni mfoka Zwane bese beqeda ngomehlatyomo mfoka Zwane bese beqeda ngoJebu mfoka Mabazi bese beqeda ngomsizi mfoka Mthuli itheze ningi insizwa kaguqa ngeke ngize ngiyiqele wasevuma ngekhani unxathi ube nozwelethu bathi ya wasehleka kancane njeke lapha nogiya msakazile nosutha saka ase ngithi-ke mina yenza kwethuke lesey'ndlovini yengakhunje uzophalasa ukokamfungosukuthi hayi ngathi ayithathi nje kahle khandi nceku ehlale izulazula nje emazulwini akwaziyo ukuthi wenzakalani naye eyi 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 umthakathi lobo nje kwesitye sethu ungazinkinga zinkiyankinkomo zimayeka zimayekayeka yizwela umelusi ukamba zimanapa zimanapa napho sinxe simanqusu simanqusu umelu shoba lembuzi emhlopho umashikisa azayi yimwethu nguzinja zimlume gijima zimlume semile gijima simela wazangizodlu usithefesezinje notwayo umthwalo oyinkinga eyisindawo maqakala mqaqo bandokoti yizwe ngamavave sethi hhayi thina ngeke sikhulume ngekho funa ukukhuluma siyokhuluma ma sekukhona funa ukukhuluma umagangane lo ngabe ngogoda emenweni umkaba kawukhethi ngoba nasenjeni yami isichake esigodla amacala sitha ziyamjuba ziyabingelela uzule edume kabi ngoba dume ebusika kwagodola amazolo hhayi baba thibe thibela thibela sondela nje sondela nje sondela nje yini manje yini manje sekwenzenjani bangena kusasukile nje kwenzenjani hawu ndina kanje amathathe mfoka sibhakabhaka somkhalo olukhulu kumandaba kunamashobshow usikhulisa umnani ngokushow hou unikwa yimina mfana ibhaxe imaxolo egcolisa ixhobo saxebula sho ngenkani sho ngenkani yedelela yedelela amandla angaka namamazi
ufilu wafiso wesu sengibona khusho uzosemnyango wakhusho uzosemfana zanishiyesindo ufilu wafiso wesu hayiwe sengibona khusho uzosemnyango wakhusho uzosemfana zanishiyesindo yabonakala nje yagxoba ubulongo mnashisi yimwethu udip dip dasuka zahlala enyamela umfoka sibhabhalo lobola ngehemtesalobolangehem waphenduwale bula ngehefungakazi le othalamesa ubantu bamnandi washabana undaba zimnandi washinda ukhitha nazamehla omlungu ziyathetha ziyaphiyaza ebhanoyini useyimdala wethu ngusokale ntombi emntu ongidinayo uma udine lokho ngisho kuwuqoba udunusa bethembe bethi hlatiwe ekha kube ngwazini kanti cha izinqe nje zentibane yadunudunu haw usuyayithanda manje intibane ingani wena wathi iphi nje ey hhayi kanti utoyota wangihlekisa-ke mngane wami usuzwa kuthiwa kade ngizothenga isikhipha samakibikibi lapha esitolo wagijima oshutha khona uyitshela ukuthi ngiyithengela mina kanti cha ngithengela umama ekhaya yeyikwazi sikababa kuphuka mhlele bafoka baba manje shit ngithi bashutha ubangafuni ungabaqeli adyalela manje wathuma wacamakhaba ubhojabhoja umpukamgenge phansi ematuba wayifakaza umthoko esakhisisa wayifakaza usandile umpokantula fakele ejemistini uthisha bemphika umpokankwanyana umzonko kwazulu umatatu umpokantula mina ngimfunzi ngayihlehla ukhoma uyithelawo ngenkani emahwangeni vele ngizala kumahlehlana wajabula umlumpo kwamathenda phansi manyese
yo inhliziyo yami ishe yami bantolwana amafongoni
tata wekhoso masikanje sebengana
awu ngayithatha mina ngayithatha kunogada kagesi abatheba ubamba wambunyuka usimba mgoja esigodla amadumbe esakeni Isimbozo zazambunga zempila umkhombi yakhala muphunyo ukanyenze zilwa nenyanga emasi uqhamuka ukhethi kwehla nokwenyukela ngithi shiblika budla amafe samlayo usiginci siyakhala sikhala koshayayo ungomi yakhala ikhala kweyiculayo umdlalo wophimbo nesiginci kodwa mna ngingxayo kuyaqala uzizwa zisho kanjalo lesi tyambo ishawu magic singer ufakanandizwa phansi ehlanzeni ngwa kanti kubasket angifusha ngomdladlavu umthwala batholakele amadoda umfonje nocelimusa umfokasu kanti kwikeyboard ngikhusha ngaphathaphatha umfokangqono nojj umfokambuthulu kwikostina ngikhusha ngonyanamhlobo umfokajani nothuthani umfokandlovu phansi ematenjini ngithi mncane mnyango bafana bami mncane mnyango bafana bami futhi ngiyoke ngibona awuvume ngimbize awuvume ngimbize Ametha makuna webale khana wetame kuna uqhamba manga uyisa hendona kodwa enge lutho uthenga ngishuli engashuli ngalutho uphu thaka ezo thaka uphu thaka ezo thaka zokusha